Nikonja tasiezi karanga, uwe hae shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura wataki kuuza sera. Undugu ni kufaana, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala.
Get wadhifa, una deserve bila kasha makashfa. This society Kenya wanaeza share ni nyungu ya busa ama keto ya shisha. Mfuko zinasikia echo, unajua thamani ya mali na size ya kifuli. Eyo, ujaibiwa jua unakaa kitu worth. Risking jail time, police bullet for. Unaweza argue, crime doesn't pay, lakini uwezi dismiss justice in a bay. Mwizi ana 40 days, 365 days later anaendelea kugrow fatter. Do anything for power, ready to lose their head for presidency. Bora waione kwa currency, sababu gani siko affected na turbulence. Nikifly angani, nimezoea the same feeling. Matatu zikipitia pothole mtaani Juliane. Yeah, yeah.
Nikonja tasiezi karanga, uwe hae shagala bagala. Niko tayari ulipe gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi,
raise funds, itabidi raise hands. Jovin Kosan, breakfast za croissant. Hatuaki upunguze bei ya bidha, tunataka opportunities ndio tu afford hizo bidha. Walisema kutembea kwingi ndio kuona mengi, nimeshinda nikitembea maofisi na stai yona kazi. Sezi cheza golf kwenye Tiger Woods, mambo si barabara chingu. Naomba jani maskis, chakule fike chumboni ikitoka kwa sahani. Policeman anapiga rungu, mwalimu, daktari anamurushia tear gas, na mtoto wake anarudishwa nyumbani, hana school fees, analipo peanuts.
Nikonja tasiezi karanga, uwe hae shagala bagala. Niko tayari kulipa gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura wataki kuuza sera. Undugu ni kufaana, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala.
She was a state house, na latrines za ghetto upatana Nairobi River. No more nita live by hand to mouth. Ushesikia maskini na ugua gout, nikiwa na nguvu ya kumwa reli. Definitely kuinua kura sinzito, ukiingiza kwa ballot box, chagua kiongozi wa kweli. Moha, jona la namu, jichopevu, wakianika mkono refu, ina pickpocket wanyonge. Navaa maskaza, goalkeeper wa hoki, wezi ni kerubo. Kenya ni kama boxing, hakuna sub, work with what we have.
Nikonja tasiezi karanga, uwe hae shagala bagala. Niko tayari ulipe gharama, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura wataki kuuza sera. Undugu sikufaana, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala.